si kama binadamu. Atatimiza ahadi zake, kwa maana siku moja elfu kwake. Ataongoza hatua zake,
majaribu huja na kupita, lakini ahadi zako kwa jina lako ni ndio amina na milele. Hata nikianguka waniinua, nikiaibika waniheshimisha, wanifuta vumbi wanivisha taji. Hutaniacha nipitapo katika mabonde ya uvuli wa mauti. Uko nami kila wakati, nahisi uwepo wako niendako. Hutaniacha, hutaniacha.
Breathe hewa na naweza handle symphony. Nikose deep bado, una handle things for me. Na kisha, unakikisha king ako BA. Ushapanga my kesho, messiah my PA. Your son is making waves beyond borders upper EA. Scriptures kwa ulimi ya njana wasikie. Roma time inanguka inua bebe. Na things ikifall apart kichinua chebe. Usha set magnet kwa uso, attract the next deal. Mathematician sikuweza pige sub ya the next meal. Send scriptures, two plans atakai keep stressing. Ten fingers, two hands, bado I breathe blessings. Eyes closed, hata hati megundua. By your side, Kasaimese, wejua na kutambua. Failed a couple of times, and God, I doubted you. WhatsApp group yangu sai, I just added you. Land kushukuru, blessing, hata kwa kilalo. Kwa gide kukwa na maji, bado ting badi malo. Sadly sai, najua it's all you. Deathbed, no credo, na I still called you. I used to worry, true story, I can't lie. Karibu nijisare zile za true story, I can't try. Pain ili nilipisha, kweli na nguvu, na ile time pain ili nipigisha na nguvu kuniacha.